fiancé. Ha, ha, ha. I say one day, yeah, I say one day, you'll make it, yeah, yeah. Keep hustling, one day you make it. Keep hustling, one day you make it. Keep hustling, one day you make it, yeah, yeah, yeah. Keep hustling, one day you make it. Keep hustling, one day. Puzzling one day make it, yeah, yeah, yeah. My mother told me to work extra hard. My father told me to go get it done. That brother told me to make them proud. That sister told me to put me in prayer. Asante Mungu mimi woka ni yumba. Umenikinga na mengi ya dunia. Najwa kupivuli minita kulia. Haste, haste, siku tuitafika. Keep hustling, one day you make it. Keep hustling, one day you make it. Keep hustling, one day you make it. Yeah, yeah, yeah. Keep hustling, one day you make it. Keep hustling, one day you make it. Keep hustling, one day you make it. Yeah, yeah. This one goes out to my homies. Toka Juja hadi kwetu Mbioni. Yesu ndani haso bila any worries. Siku itaka mkwetu tutoke. Keep praying God as it is good to protect. Haso zetu pia zika mperfect. Bila kitu serious hakuna kufek. Alafu fungu ya kume msije forget. As a one day we'll make it. As a one day we'll make it. As a one day you'll make it. As a one day I'll make it. Keep hustling, one day you'll make it. Keep hustling, one day you'll make it. Keep hustling, one day you'll make it. Yeah, 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 yeah. I say one day, I say one day, I say one day we'll make it. I say one day, I say one day, I say one day we'll make it. Keep hustling, hustling hard. Keep hustling, hustling hard. Keep hustling, hustling hard.
Mengi ni ya dunia, sera wewe wapitia. Nyakukosesha sia, nite baba, utashinda. Mengi ni ya dunia, wengi waya yapitia. Nyakukosesha sia, nite baba, utashinda.
Haya mambo, mengi sana kaka wapitia. Ebu wejulize, wapi wewe ulikosea. Kanisa nulitoroka, mambi na ya ukapita. Hauna budu teseka, paka wewe urudi kwa kebaba.
Mengi ni ya dunia, sela wewe wapitia. Ya kukoseshi sia, nite baba, utashinda. Mengi ni ya dunia, wengi waya yapitia. Ya wakoseshi sia, nite baba, utashinda.
Mwite baba ufanikiwe, mwombe baba ufanikiwe. Tubu dhambi zako kwake baba. Utakuwa wake mwana, uhusiano utakuwa imara. Chochote utakacho utapata.
Mengi ni ya dunia, sela wewe wapitia. Ya kukoseshi sia, mwite baba, utashinda. Mengi ni ya dunia, wengi waya yapitia. Ya wakoseshi sia, mwite baba, utashinda.
Ufanikiwe, ufanikiwe, ufanikiwe.
Mengi ni ya dunia, sela wewe wapitia. Ya kukoseshi sia, mwite baba, utashinda. Mengi ni ya dunia, wengi waya yapitia. Ya wakoseshi sia, mwite baba, utashinda.
Nibyanze hapo wanziza moi pali toke ya moja kijana maisha kwa uhoi mama ni anja kuwa nadira dugu zake wawiri baba mwenye hasira hapu wa yeye tajiri tena mlezi sana ujoto lena ulizidi umaskini wakawa tajika miaka ya keki zidi ya nisidi kupenda kanisa duwa nyinga lipida wake mwala wapowe chita nyinga lipida nani nanya wapowe God alimu bless ninasema alimu bless God alimu bless ninasema alimu bless God alimu bless watalanda alimu bless God alimu bless but alanda alimu bless shule nyali wakadide temwa mbali yombange vide na kujua bahati yake mola kwake yeya mokowe binadamu ni binadamu eti wakupije yake damu kwake maisha kawasi damu oi oi kawa ngumu oh, oh. Alifanya yake mwenyezi kipaji yaka mkabizi sote tuseme aleluja kweli mola naweza zile nyimbo kijana natunga sikio nyingi sanaswa Mungu mzidishe baraka japo yo mateso alipita siku hizo yanibika kikomo kweli Mungu anawezo Mungu anaweza,
Mungu anaweza,
Mungu anaweza,
Mungu anaweza,
Mungu anaweza,
Mungu anaweza,
Mungu anaweza. God alimu bless, inasema alimu bless. God alimu bless, inasema alimu bless. God alimu bless. God alimu bless, God alanda alimu bless, God ameku bless, God alanda ameku bless, God ameku bless, inasema ameku bless, God ameku bless, inasema ameku bless, God ameku bless, inasema ameku bless.
Wewe umenitunza, wewe ndio mwema, wewe
umenilinda, wewe umenitunza. Baba, wewe ndio mwema. Usije nitoka, usije nikwepa, wewe ndio mwema. Usije niacha, usije nitoka, Baba, wewe ndio mwema.
Pata simu nazo za toka Ulaya international mwisho kwa ziki safi siwa kifua kazi yako mebarikia baraka zake Mungu washua sing and dance papa to say thank you for what you done papa sema beneza kweli Mungu anaweza Mungu yeye dumani nasema yeye alali sidi ye kumwamini kwa nia ya tujali
tumpe sifa papa kwa yale amefanya tumpe sifa papa kuna mengi atatenda tumpe sifa papa kwa yale amefanya tumpe sifa papa kuna mengi atatenda
wake tucheze chambele cha
mbele mbele
chambele cha wake tucheze chambele cha mbele chambele cha wake tucheze chambele cha
mbele mbele
chambele cha wake tucheze chambele cha chambele cha
Bye.